kgaso e la ya ditaba go le Sedi FM o ikisetswa ke SABC News. Re ikemetse ga re kgethe nku ka pepe.
Ga ke boele ko lebohe mokapotene mo mabedi ke boetse ke o dumedisa. Mokgatlho o mogolo wa ditekesi wa Bloemfontein e leng GBTA ka bogutshwane o tlhaisitse ngongorego ya ona e malebana le ditekesi tse ngata tse e sebetsa ntle le molao porofenseng ya Free State. Mokgatlho ona o re makoloi a palamisang baeti ntle le molao a thefutse kgwebo ya ditekesi hampempe. Makoloi a mangatanyana a poraefete a neng a sebetsa ntle le molao a hapuwe go latela ditlolo tse e fapaneng tsa molao ya tsela tse e kenyeletsang go sebetsa ntle le mangolo a tumelelo ya tshebetso. Moeli wa mokgatlho ona Malefetsane Mputane o re bankile qeto ya maneha matshwao makoloing otlhe a poraefete a molaong mme a na le mangolo a tumelelo ya go sebetsa e le gore batle ba kgone go a bona ga bobebe.
Jale re le mokgatlho wa GBTA ga mmoo le batho be re sebetsang le bona ba di-4+1 ba welang ka tlasa mokgatlho wa rona. Re bona re na le crowding e ngata dikoloi tsena tsa di-sedan routung tsa rona. Re sa tsebe e leng taxi ke feng le e seng taxi ke feng. Jale ga re bona e leng taxi ke feng e tlo etsa gore re be le phaelo e ntle le rona gobane ga re sa sebetsa. And-e re bona e le gore re crowdile di-routung, re crowdisitswe ke goreng ga re kgone go bonana ya nang le permiti ko feng.
Ditaba di sa le jalo mokgatlho wa naga wa ditekesi e leng NTA ka bogutshwane o entse thapedi o baetapele ba megatlo ya ditekesi ya Water le Nanduwe Soweto o dula fatshe ba fumane tharollo ya diphapang tsa bona. Go tloa mathwasong a monongwaga ditho tse tharo tsa mokgatlho wa Water tse e kenyeletsa motlatsi wa modulasetulo le ramatlotlo di ile tsa bolawa mme tse dintse ngata tsa megatlho ena ka bobedi sa ntshiwa dikotsi ka lebaka la ntwa e ntseng e tswela pele. Maopane ba feta ka tsela ba babedi ba ntshiwe dikotsi ka morago tshwaseya ka raketsalo ya o thunyana ga ditho tsa megatlho ena e mmedi. Monna ya bitileng a tlatlapa le go tlhasela basadi malapeng a bona Soweto o a tlhotse go tlhola bophelo botlhe ba e tšhankaneng ka makgetlho a mararo. Innocent Lungisa Mdlolo o a tlhotse go tlhola dilemo tse dingwe gape tse 240 tšhankaneng ke lekgotla le phahameng la dinyewe le Johannesburg. Tlalego ka Candice Nolan.
Innocent Lungisani Mdlolo went on robbery and rape crime spree attacking women in their homes after midnight. He was convicted in 2014, but before he could be sentenced, he ran away. Mdlolo was rearrested late last year, by which time the judge who had convicted him had passed away. In an unprecedented move, the sentence imposed by the late judge who wrote his decision in 2014 was imposed by a different judge, Judge Rathi Mokgatleng, some 7 years after the crime spree. Mdlolo said he would get a private lawyer to lodge his appeal. Candice Nolan, SABC News, Johannesburg.
Nolan o re monna enwa o ne a tlatlapa a beta le go tlhasela basadi malapeng a bona ka moragitla. O re o ile a fumanwa le molato ka selemo sa 2014 mme pele a ka tlholwa o ile a baleha tšhankaneng. O re Mdlolo o ile a tshwarwa gape go elelela mafelong a ngwagola mme ka nako eo moatlhodi a neng a mamelanyewe ena o ne a sa bile a tlhokaetse. Ba lelapa la matlhomola mosweu ya dilemo tse e lesomelemetseseletseng wa Colini porofenseng ya Northwest ya ileng a bolaelwa ditlaleo tsa utswa sona blomo ba re ba swabileng ka go feta molomo ke ka tlholo e fuweng babolai ba gae ba babedi. Peter Dure Vart o a tlhotswe dilemo tse e lesomelemetserobedi tšhankaneng ga Philips Kete ena a fuetse 20 ke lekgotla le phahameng la dinyewe la Northwest le Mahikeng. Ntata mosweu e leng sa ke dingake wa tlhalosa.
Nna ne ke shebile mmele e ko godimo e fetang e ya ntshitseng e ntshitseng a e nkgotsofatseng nyane thata ka gore nna ngwana ke nka tlholo ke mmona and-e go na le seo sa gore go na le ga ba ka itshwara sentle kwana go na le se se leng gore ba ka fiwa parola ka sona ga ka e kgotsofalela.
Ena ke nako ya ditlhoo tsa ditaba tsa dipapadi.
Mokwetlisi wa kgwedi wa PSL a re o se a tla qala bua puo e buang ke bakwetlisi ba setlhopha sa Orlando Pirates. Ga e le sebapadi sa kgwedi sona sa PSL o re sena ga a se fitlhelela a le mong. Ga re dipale di feleletse goreng ena boraro e fetile ka metsotso e 30.
Ga re lekola ntlha ebileng ka setlhong ditabeng tsena. Mo khatlo mo holo wa ditekesi yo Bloemfontein GBTA ga bogotswane o hlaitsitse mo rego ya ona e ma le bana le ditekesi tse eng ata tse sebetsa ntle le molao province ya Free State. Dira batsena tsa hora ya boraro tsona di fella mona se tla tela tsena e tla batsa hora ya bone lenano le kenang ke la re kubiletsa.